Jeremiah 36 verse 1. Kwathi ngonyaka wesine kaJoyakimi indodana kaJosiya inkosi yakwaJuda, lelizwi lafika kuJeremiah livela kuJehova lathi.
Verse 2. Zithathele umqulu wencwadi ulobe kuwo onke amazwi engiwakhulume kuwe ngo-Israyeli nangoJuda nangazo zonke izizwe, kusukela osukwini engakhuluma ngalo kuwe, kusukela ezinsukwini zikaJosiya kuze kube namuhla.
Verse 3. Mhlawumbe indlu yakwaJuda iyakuzwa konke okube ngicabanga ukukwenza kuyo kuba ibuye kube yilona lowo endleleni yakhe embi, ngiyithethelele amacala ayo nezono zayo. Verse 4. UJeremiya wayesebiza uBaruki indodana kaNeriya. UBaruki waloba emqulini wencwadi wonke amazwi kaJehova ayewakhulume kuye ewathatha emlonyeni kaJeremiya. Verse 5. UJeremiya wamyala uBaruki ngokuthi, ngivalelwe anginakungena endlini kaJehova.
Verse 6. Hamba wena ufunde emqulwini owulobileyo uthathe emlonyeni wami amazwi kaJehova ezindlebeni zabantu endlini kaJehova ngosuku lokuzila ukudla, uwafunde nasezindlebeni zabo bonke abakwaJuda abavela emizini yakubo.
Verse 7. Mhlawumbe ukunxusa kwabo kuyakufika phambi kaJehova babuye kube yilona lowo endlini yakhe embi ngokuba inkulu intukuthelo yokufutheka akukhulumileyo uJehova ngalaba bantu. Verse 8. UBaruki indodana kaNeriya wenza njengakho konke uJeremiya umprofeti amyala ngakho, efunda encwadini amazwi kaJehova endlini kaJehova. Verse 9. Kwathi ngonyaka wesihlanu kaJoyakimi indodana kaJosiya inkosi yakwaJuda, ngenyanga ishagalolunye bonke abantu baseJerusalema nabo bonke abantu ababevela emizini yakwaJuda beza eJerusalema bamemezela ukuzila ukudla phambi kukaJehova. Verse 10. UBaruki wayesefunda encwadini amazwi kaJeremiya endlini kaJehova ekamelweni likaGemariya indodana kaShafani umbhali egcekeni lasenhla ngasesikhaleni sesango elisha lendlu kaJehova ezindlebeni zabantu bonke. Verse 11. UMikhaya indodana kaGemariya kaShafani wezwa wonke amazwi kulencwadi. Verse 12. Wehlela endlini yenkosi ekamelweni lombhali, bekwa kuhlezi khona zonke ezikhulu, u-Elishama umbhali noDelaya indodana kaShemaya no-Elinathani indodana ka-Akibori noGemariya indodana kaShafani noSedekiya indodana kaHananiya zonke izikhulu. Verse 13. UMikhaya wazitshela wonke amazwi ayewezwile lapho uBaruki eyifunda incwadi ezindlebeni zabantu. Verse 14. Ngalokho zonke izikhulu zathuma uJehudi indodana kaNethaniya kaShelemiya kaKushi kuBaruki zathi, umqulu owufundileyo endlebeni zabantu uthathe ngesandla sakho uze nawo. UBaruki indodana kaNeriya wawuthatha umqulu ngesandla sakhe weza nawo. Verse 15. Zathi kuye, ake uhlale phansi ufunde endlebeni zethu. UBaruki wayesefunda endlebeni zazo. Verse 16. Kwathi lapho sezizwile wonke amazwi zaphendukelana ngokwesaba, kwaba yileso naleso kumakhelwane waso zathi kuBaruki, siyakuyitshela nokuyitshela inkosi lawa mazwi. Verse 17. Zambuza uBaruki zathi, ake usitshele ukuthi wawaloba kanjani wonke lawa mazwi uwathatha emlonyeni wakhe na. Verse 18. UBaruki wathi kuzo, wawaphumisela wonke lawa mazwi kimi ngomlomo wakhe ngawaloba encwadini ngoyinki. Verse 19. Zase zithi zikhulu kuBaruki, hamba ucashe wena noJeremiya kungaziwa muntu lapho nikhona. Verse 20. Zase zingena enkosini egcekeni sezibeke umqulu ekamerweni lika-Elishama umbhali zalanda wonke amazwi endlebeni zenkosi. 21. Inkosi yayisimthuma uJehudi ukuba awulande umqulu, wawukhipha ekamelweni lika-Elishama umbhali. UJehudi wawufunda endlebeni zenkosi nasezindlebeni zazo zonke ezikhulu ezazimi ngasenkosini. Verse 22. Inkosi yayihlezi endlini yobusika ngenyanga ishagalolunye iziko elivuthayo liphambi kwayo. Verse 23. Kwathi lapho uJehudi esefundile amakhasi amathathu noma amane, yawasika ngommese omlobi yawaphonsa emlilweni oseziko waze waphela wonke umqulu emlilweni oseziko. Verse 24. Azesabanga azikebhulanga izingubo zazo inkosi nezinceku zayo ezaziwezwa onke la mazwi. Verse 25. U-Elinathani noDelaya noGemariya babekhululekile enkosini ukuba ingashisi umqulu kepha ayibezwanga. Verse 26. Inkosi yayala uJeremeyi indodana yenkosi noSeraya indodana ka-Aziriyeyi noSheremiya indodana ka-Abhideyeli ukuba babambe uBharuki umbhali noJeremiya umprofethi, kepha uJehova wabafihla. Verse 27. Lase lifika izwi kaJehova kuJeremiya, inkosi sishisile umqulu namazwi awaloba uBharuki ewathatha emlonye kaJeremiya lithi. Verse 28. Buya uzithathele omunye omqulu ulobe kuwo wonke amazwi okuqala esemqulwini wokuqala awushisa uJehoyakimi inkosi yakwaJuda. Verse 29. NgoJehoyakimi inkosi yakwaJuda uyakusho uthi, usho kanje uJehova uthi, ushisile lomqulu ngokuthi ulobeleni kuwo ukuthi inkosi yaseBhabheli iyakufika nokufika ukuchitha lelizwe yenze ukuba kuphele kulo abantu nezilwane na. Verse 30. Ngalokho usho kanje uJehova ngoJehoyakimi inkosi yakwaJuda uthi, akayikuba namuntu wokuhlala esihlalweni sobukhosi sikaDavide. Isidumbu sakhe siyakuntshingwa ekushiseni kwasemini nasesithwathweni sasebusuku. Verse 31. Ngiyakumjezisa yena nenzalo yakhe ney'nceku zakhe ngokona kwabo ngehlisele phezu kwabo naphezu kwabakhile eJerusalema naphezu kwabantu bakwaJuda konke okubi engikukhulume ngabo bengalalelanga kodwa. Verse 32. UJeremiya wayesethatha omunye omqulu wawunika uBharuki umbhali indodana kaNeriya owaloba kuwo ewathatha emlonyeni kaJeremiya wonke amazwi encwadi uJehoyakimi inkosi yakwaJuda ayeyishisile ngomlilo wathasiselwa kuwo amanye amazwi amaningi anjengawo.